it is, homies. Morning be the team. Looks wheezy. Ishi kama vile unadhiki, ila saka mkonja kila kona ukipita. Nige bila dolo thaminiki, marafiko toku ponda kila ukipita. That's why wanna make it, since day one, mina waza mpate keshi. Water one, kila dili kwangu freshi, bora tuwele wane kusukeshi. Misha ya madeni mistaki. Kira mtaki nchaka, mbani na kumangu nisaka. Hakuna brandi kamra everyday. Looking for money, nasaka ramani, tokea zamani, na haso satani, the business I'm running, kusaka is a shilling, kupata ndo msingi, hishu ni hustling. Na haso for pay, na haso today, na haso na game, nitoke kadre, na haso for money, nikipata senti thamani, I potay. Kila day mchaka mchaka kila way, saka saka pesa kuzinyaka nyaka bank, kama taka taka pesa naziweka weka, nite Mr. Man Maker. Dempe pesa kupende, hama utabaki mshika pembe, mzembe, za wadi soma huwa pele mende, nguo vitumbua hama hembe, saka mani saka pesa jembe.
Matamu na pesa, Lamborghini na mengine utatisa. Kula bata na kunesa, kula tutus na kusipa.
Niggas don't look for love, real niggas look for cash. Man is what make a real man, man is what make a real man, goddamn.
Nasaka ramani, nipate zo chambi na mumba manani. Penguvu na mani, kuhaso sultani, tunasota mitani. Kusaka bandani, kusaka mtumbani, ladile kunani, jalishu we nani. Kupata ndo mtiani, kukosa kiulani, hata kama kimesha weta tufanani. Kusaka hizi pesa ndo kitu thamani.
Nasaka na bado nasaka, nasaka poni mpaka nitapata. Saga wali nige kakibaka, nasaka, nasaka.
Man comes, man goes, man jams, man froze, man chase, man says, man follow, man ways, man chase, man says, man follow, man ways, man race, money, man chase, man real nigga, money, man made money, kipata G channel, cause enough funny, bigger deal in tane, michongo fan funny, issue kuba money, man race, money, man chase, money, real nigga, money, man made money, kipata G channel, cause enough funny, bigger deal in tane, michongo fan funny, issue kuba money.
The color hood niggas. Throw that bit, man. Tip up, Nick. Wheezy, my man, Doxy.